Ja.
Ah, jeg smanker en stjælion.
Sæt mig lønne min bro. Sæt mig lønne. Inga til linda, hvor jeg kisser bare en king af ugale. Angithi wena uyazazi umakhwapha inside chika ugahle. Ingathi le ndaba yakizoba inkinga ugahle. Angithi wena uyazazi umakhwapha inside chika ugahle. Yeah, 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 manje ngiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Manoveleke kwentombi yami. Manoveleke, manoveleke kwemuntu wami.
Shalala, awuma Yusufu nale makamere. Ite, shalala, awuma Yusufu nale makamere. Aye, yazi wenu ya kwa losa. Endabenza mnomamu ya kamboga. Hanoma nginya kuzu ya shwabola. Awuma yangshi yumamu zo chawulana. Batizolu bumkosti. Ngiyakuza ulalela ubumkosti. Nemali yami izolo ubungitsotsile. Ayi phela nginentombu zukhohliwe na. Mina bengithe hlalala. Awumanje usufuna nemakamere. Wena mina bengithe hlalala. Awumanje usufuna nemakamere. Yeah, yeah.
Ingathi le ndaba yakizoba inkinga ugahle. Angithi wena uyazazi umakhwapha inside chika ugahle.
Yeah, 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 manje ngiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Maye, 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 ungiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle.
Mangikuzu yangthuka usuqa loku ngihlupa maqeda lapho ungibiza ngesithutha wena uyathanda vele ukuwa mangikuzu jahulula usukhohliwe sakhe isikhundla ngcono siyeke imali ekhlula abangani bami ngabo bangijabule umakhwapheni ngabo uyasijabule. Entabeni zethu nangu yaxambuke. Mangaphuma kuwe ngizokululeka.
Ingathi le ndaba yakizoba inkinga ugahle. Angithi wena uyazazi umakhwapha inside chika ugahle.
Yeah, 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 manje ngiphostelani. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle. Maye, 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 ungipostelane. Angithi wena uyangazi ukuthi nginentombi yama ugahle.
Manoveleke, manoveleke kwentombi yami. Manoveleke, manoveleke kwemuntu wami. Manoveleke, manoveleke kwentombi yami. I don't know.